you want to tell Joe Byron right now?
What's up, baby?
Niggas anti-crazy, and none of y'all amaze me. Yeah. Don't try to come with me, I'm not the one who plays. If you gon' keep talking shit behind my back, I suggest you stay behind and kiss my ass with so afraid to face me. Check it, man, I need Sorora come native. Rather die alone than let the phony fuckers change me. Buddha miss if all I'm living, why you cannot tame me? Punguza panganga, nothing you say intimidates me, for real. Classico ni komboka, I'm just trying to pay my bills. Spishani na mafala, can't see ganji, I'd rather chill. Now live my life the way I want to, so fuck how you feel. I be trapping every day, enjoy my life, you know the drill. And this life is a story, I'm starring in my own scene. Say fresh as critics, busy judging how I seen. Wapeki dole kati kwani iko nini, bruh. Wapeki dole kati kwani iko nini. Iko nini, iko nini, buda kwani iko. Iko nini, kwani iko nini. Iko nini, buda kwani iko nini. Iko nini, iko. Atinani ya mezima, na tuja setting why. Kesho bado ni komboka, na buda take it time. Guna minichanganya, kwaza hiyo west ni fine. Ka vibes imekubali, then I'm not wasting time. Minapenda kutulio dadani sina story. Yani kuchilla live your life without a worry. Likuwa booth, chone metoka jikoni. Na hiyo moto inawaka, msindanganya hamuyoni juu. Ni kungore zimeshika hazikomi. Zikishika ni kalamu mkononi. All day na sichoke chapa kazi. Kila siku ni komishoni. Wezi shindana na mimi vamiwani badu nyoni. Mvumilivu ulambivu, hera ata umandimu. Kadatari na watibu na hii rap game nitaribu. Ukisikiza ni kirogo utadhani ni koma. Wanchukia no kibonga jo bado watani sifu. Kam gema na nime kam tena. Kumadaibi ndo mjoni nani kusema. Mina manzi yako utadhani tuna dead juu. Kila siku ye hakosi kunicheza mini hatari. Nani mwingine kama mi ule mtamu asali. Na bado acha sasa ni chome kama makali. Mbano unajisifu na mina wewe hatupatani. Set this beat on fire na nimewasha kama cannabis. I'm just tryna live my life, silete ufala please. I'ma take you all of my garbage takataka hii. Think before you cross me nikijami mina kwanga beast. Here to get the bread motherfucker, I'm just tryna eat. All these ghosts run here, what's a come around? Don't know who's the throne run here. If you're the top dog then I'ma speed the wolf run here. Full moon long wolf, no need a pack, is that clean? Iko nini, iko nini, iko nini, buda kwani iko nini. Iko nini, kwani iko nini. Iko nini, buda kwani iko nini. Iko nini, kwani iko nini.